bunyiga nadala ngotambulira munsi yokutya tewali kyewegasa anti buli kado bamukweraliikirira tokwa musuubi yadda bakuwala neeyo bangi bakwasa ebyejjali kasitofuba okumwesiga talikusuula manya baita kojori abo bola babali mu mirembe babera kunga fle katifu bati mukumwesiga ebikuluma nabibuza akola nebyotosubira mukama mukama mwekwate
Yo na vi fallar.